asawera sapo e jena lewru mars hitane 2022 sakirabe kedi be bisimila modon e oxygen amen nyaloma hande mi wondi do e umar waygalo umar no nyaljerdam
mi seli basu foda sise
umar no joganda sakirabe amen be hande
sembe kabaruji di anni be sukabe jokol malin kobe jangobe leledi ukraine di wiyama wattu jono hobe mabbe ka njoppi nokkule de be bi chelido basu foda mabbe yotre men no dette minni magde en jahan do hayde to dum nokkuno dette fsec ila kebe bakitan 2017 nati ton fa hande be kebe diplome ngaji ko noddete licence ko be balidi odo nokko duubi joyi e jara festival ko noddete slam e imur ko do kalen do boma ko do dum fuddi altiner yabbi non de garen timinire birki sembe celdi
waygalo hono sukabe leedi mari jangobe ikran wordi hande
aywa en biyan kanko noddirte do masire toure o kay o hali kabaru mudo wi mabbe jotti kili leedi france ndi wobbe do njari leedi almagne won jarobe leedi belgique wattu jono do wi be jeli no be fu be kani yidnirde yella puddita jande mabbe ko yawi no mo holitiri o wiide kedde mo kanko no dirte masire touri o jangano leedi ukraine di ko masifi do hen
dun ne wak fi beten am kam sarinde bomboje findini min mi horni bamde mobile ka gil hebal nabde min le keurungul no lawul o billirini den ko de min jari balli didi min gade dun gollobe nedda ko be bismi min mi fangi almagne e belgique den ko min jotti ko bismama e le d'accord de yimbe hebe urbe ukraine gonno le mudu
waygalo ciogu essence ka beedi ken
non beten ali sise be litre ngay ko wonno sotede but temdre kany e chapantati wattu jono do yefa but temdre e chapande joyi kalisi sefa be kolitide asansiji kany e gazol ngay di fu ngabbi yo fedde ona po wonde le leedi meedi ndi kany hokki diro kabaruji ciogu o du fuddi ile le sapo jidde lewru mars tan 2022 ko hewe sukabe jokkolbe no tortobe asansiji di kay koliti metti muden sanne fedde no dirta ona po ndewi ko lati sababu mudum basi hakkunde ukraine kany e risi
le stock di essence ko min jogi dun timmay tafon nan mi mbabe de ciogum wattu joni o sini anatiidi e berte juude mum be wajibi non ciogo be dota kamede mila dum boyata e waylata tiida laaji sabi ene be mali e mbobe kulle ko yaafi
dum na wadan e yotere amé mini mag wajiro hono kollitirda wirde le sembe kabaruji di yimbe la jangobe le faculté sciences économiques et gestion ila hitane 2017 ka heba e fa hande licence mum du joyi tiagal ko be ngontu
non wori ali sise wattu joni o huli tam wiyede examen ngaymi di kay non wori ali sise wiyama examen ngaymi mabbi di kay be kebbi wodde don dum won leende do yontere be do sukabe kolliti wiide du an gikkina hoddo hen gikke lobbo sebe de ko kokka ko an yafinon be kollitir wiide fa kebe famtar kedde mamadou sama seko ousmane nyali bouli
nyande alal barende jangobe jande doure science economique gestion ngadi imobe chakito be do sukabe likuy ngadi hakke duube joyi ele jangnire de taw hebali licence mabbe wattu imuji di jangobe yogabe holliti joro hakkilo mabbe dardi dun artibe jande be wadde bawde mabbe hindari no fewiri kabaru jandeji fseg
on a trop fait
min boyi do fseg do sanne timbude hitane de welimi imongoji di latike no men jidiri imongoji di ana chamtuno seda fayse tawa min boyi do bidem mila joni kabaru jidi bayito
FSEC ici à la FSEC
ndedo jangnirde jamara mun na hewi sanne dum ko holliti recteur université sciences sociales et gestion bamako kedan na professeur baladjara
aujourd'hui yak jangobe ujinaji debbe dido e temere jenno e debbe sappo woni wombe do joni tawe faydo jange wala place ngaji gondi e ujinaji tati e temere jeego do FSEC do ni dum wori illa suudu l'école do nyiba hitande kende ujinaji sappo e nayo woni windibe ujinaji nogayo bindino arande musel be an mara temdere e nogayo fay goto du dulla le hitande 2020 jande l'école waday sabe covid-19
man fu fon dido tialaji jillondirde duubi jande lamdi honjotobe yila hebo mabbe kay yo kabaru mudum heba hunchene da hore le kabaru hedin tingol leedindi
waygalo yambere jenobo festival slam e imur gubal entertainment agoratoire fuddi altinerne bo makodo
sembi slam e imur dum wonon jallobe yimbe le be ali sisen kolitan wiid tan hono leedele gonde le runde afrique de ko heewi mudum dan hawra le ngal do kotal sisil mo bicubi hitande kande robel wombe le odo nokku yalla hono gurnal lobba ani wadirle nokko holitan wede ko heewi anale heejidi be keedi hitande hikande fa kebe famtar kedden mamadou sama seku kanye ousmane nyali bouli
leydi mergi gagnudo hitande 2020 wonno ko golleji festival islam imour le mali fuddi be jahan le juude l'école be joddo e nantinobe kabaruji fa yottade wadde jangireji e nda yambere jena berde hitande hikande won kabaru kesobe ɓe gatti e nde yambere. Aissata Diarra woni directrice executive groupe Agora Tour.
Ele kawrute ƴaɓɓiɗe ɗe min gandinannoonno hiruji slam ɗi jaljali ka hikka min kindoto tan jaljali ñande sappo e jeenayyi lewru ndu to institut français.
Jallinide yimɓe seeɗa leygal kawrital ɓe mergoɓe fis janngini ceede ko ɓeydina faam leydi imma daraji keɗe ko jine bussidi ɓewi
fedde fish mali ratiki sababu yirwinde kabaru slam ley leydi mali ɗum hokki jeune e hewɓe jikke mawɗo e kañe ɗum hoolare nden ɓe mbawan daranade ɗum no haniri
daranade fa waɗoɓe mergi dokke haala jallina himɓe ɗum wonno fanda festival islam e imurdi mali fis nde yambere hitande hikka hertanade rewɓe golloɓe sanne timma altinere noga e jitti lewru mars ndu
wayyalo e timmoɗe yontere min goni hoɗum won toon ko weeli
e mbiyan tan fa hannde hono festival ngayi ɗi gorɗino slam e imour kamɓe mergoɓe kañe jalnoɓe yimɓele ɓe kanko noddirteɗo prastamol o tawete institut français ɓe mbihi fa hannde en du noddirteɗo issa saloma waran tawede nokku noddirteɗo palais de la culture
ɗum na o tan en bilki sambe calɗi waygalo landingol maccigae cakkitiɗi barrage coupe du monde qatar 2022 a wondi landinan fagas
noon mbireten ɗiɗo maccigaji kanko moussa dieune pofa yetto yo seydou keita kañe fouseni diawara e ibrahime munkoro wiyama ɓe fof ɓe gondi wadde hono immadaraji fa ɓe dokkira jamade tikkegaji mere mere jaaha ƴawa e ley ɗeɗo nokkule balare ko hani fiide stade 26 mars lanɗo jaaɓi Ali Cissé mali warana fiide e leydi tunisie ndi fa keɓen famtade gaare keɗe ko an e mamadou sama sew ko pewnani e dow hen
sikkeji ɗi fa yetto immade yimɓele ɓe so yettolo ɗiɗo nokkule wona ko newani homo fou non holitiri wiide fedde jinggono jaga bule en e leydi malini chekna demba joko hoorejo fedde inasam ka jowti oɗo hakkille omo narda jinggonoɓe jaga bule en leydi malindi yalta fa heewi jingganaya piyoɓe balonɓe
so bi o waɗama temeɗe nayyi ma temeɗe ɗiɗi yimɓele ne hani sodde essence yoɓude ɗum parking ndenno ɗum ɗo yo faaba mawɗo noon e dow darande am arɗo supporter en no mali mi dardaɓe ɓen fof min tawodira toon ñandinogo e joyyi saabi leydi mali ndi meeɗayi ɓattade yaade e coupe du monde dina hikka
drissa ñono andanɗo kabaruji ɓiliɗo fiigol ballon ka holiti wiide piyoɓe amen ballon ɓe ana hasindini e supporter en mumen soɓe jiɓɓe ɓettade yaade fiigol ballon qatar 2022 le wi makko hokkude jamande ɗiɗo tikeji anña muɗum woni holtinde supporter en mettaɓe e dow jaga bule en leydi mali caggal koɓe jaltina kan o kon
hultinde ɗingu leydiyankako mabɓe e noddude goto foof banggal imadara fewde jagabule en mali en dulla wiide kawrtal cakkitiwal kan kamɓe supporter en ɓe foof teɗa mum e mbati ndene hono ni tuddeɓe yakawere e ngalɗo kawrtal saabi yaade e coupe du monde windete e leydi tariki wonande leydi mali ndi
micintinde tan wiide ɗiɗo biyeŋaji ka suudu mairie ndu waran feccude ɗum hakkude supporter en ɗe commune ngaji jeegon gonɗi ɗo district bamako ɗo nde yontere ngarore fiigol ballon ngarowol fa waɗa hakkude leydi mali kan e leydi tunisie ana landina aljumare noga e joyyi lewru mars hitande 2022 le stade 26 mars to bamako ɗo caggal oɗo match goɗɗo waran fa waɗa hakkunde mabɓe noga e jeenayi lewru mars arades le leydi tunisie to tirage au sort quart de finale ligue des champions europe ka andama ila aljumare ndi
noon wori Ali Cissé chelsea waran fiide real madrid manchester city du waran hawrite atlantico de madrid e mbiyan villarreal du waran hawrite e bayern munich benfica de lisbonne waran fiide e liverpool micciteɗe wiide maccigaji aleyɗi puɗɗan joyi yettade jeegom lewru avril retour du wara fuɗɗale sappo ɗiɗi fa yettede sappo e tati lewru avril tane 2022
waygalo mine mbila jonka ɗo mi kaddete kabaruji ɗin
no mbireten noon so mbaggu weeli tan ɗum yoni ɓilede Ali Cissé ɗo sukaɓɓe goni en jootiɓe lanniki jammaɓe fadi ɓe jaafe eno konno ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen no noddirten tous o grendan wara so lanɗo jaɓi